waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. waxaan rajaynaynaa inaad hesho dariiq aad faraha uga qaadi karto oo aad mr filin isaga dayn karto. waa nin wanaagsan. kuwaasi waa hadalloo la sheegay inay yihiin kuwii madaxweyne ee trump uu isticmaalay mar uu la kulmayay agaasimihii hore ee f b i da james comey. jaraa'idka new york times ayaa sheegay in mr comey uu qoray wixii ay ku wada hadleen madaxweynaha, markaasna uu la wadaagay saaxiibadiis kala shaqaynayay f b i da. aqalka cad ayaa soo saaray qoraal ay ku dafirayaan arrintan, iyadoo lagu sheegay in madaxweynuhu uusan weligiis weydiisan mr comey ama qof kale inuu joojiyo baaritaan uu ku jiro baaritaanka lagu hayo general flin. general flin ayaa ka degay xilka la taliyaha xagga ammaanka qaran ee madaxweynaha isagoo 23 oo keliya shaqadaasi ku jiray, kadib markay soo baxday inuu qaaditaanka cunaqabataynta ruushka saaran uu kala hadlay safiirka ruushka maraykanka u jooga ka hor inta uusan donald trump xilka loo dhaarin. general flin ayaa waxaa ku socda baaritaano kala duwan oo lagu ogaanayo xiriirka la sheegay inuu la lahaa ruushka. xildhibaanka dimuqraatiga ugu sarreeya guddiga sirdoonka ee aqalka hoose kongareeska adam shiff ayaa sheegay in james comey hadda looga baahan yahay inuu aqalka kongareeska u sheego wixii ay madaxweynaha ku wada hadleen.
we know enough now, there's been enough alleged publicly to want to bring the director back to testify ideally in open session either before our committee or the judiciary committee, but he should come back.
in nagu filan ayaanu hadda ognahay. waxaa jira waxyaalo ku filan oo publiga in agaasimihii hore ku hor yimaado aqalka, oo aan jeclaan lahayn inuu noqdo dhegaysi dadweynaha u furan oo annaga ama guddiga garsoor ku qabto, laakiin waa inuu kongareeska hor yimaado oo uu la wadaago wada hadalkii isaga iyo madaxweynaha dhexmaray oo ka dhex maray arrimaha baaritaanka ruushka. waxay kaloo ila tahay inaanu helno qoraalkii uu qoray markii uu la kulmayay madaxweynaha ama qoraalkii uu sameeyey wax yar kadib, iyo weliba dabcan haddii ay jiraan hadal laga duubay kulankaas sida madaxweynaha lagaga dhadhansaday qoraal uu barta twitterka soo dhigay. dhammaantood waa in kongareeska la horkeeno, haddii laga maarmi waayena waa inaanu amar maxkamadeed ku dalbanno. guddoomiyaha guddiga kormeerka ee jamhuuriga jason chaffetz ayaa qoraal uu u diray f b i da kaga dalbaday in isgaarsiin kasta oo dhex martay madaxweynaha iyo mr comey la horkeeno baarlamaanka inta ka horeysa 24 May. dhanka kalena donald trump ayaa barta twitterka isaga difaacay waxa uu ugu yeeray xaqa uu u leeyahay inuu ka hadlo macluumaadka dhanka ammaanka ee xasaasiga masirta. khubarada falanqeeya arrimaha sirdoonka ayaa sheegay inay u badan tahay in israa'il ay tahay dalka bixiyay macluumaadka uu mr trump la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka asbuucii lasoo dhaafay. la taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweyne donald trump h r mcmaster ayaa sheegay in macluumaadka uu madaxweynuhu la wadaagay ruushka mar ay ku shirayeen aqalka cad uusan ahayn mid khalad ahaa.
we don't say what's classified what's not classified. what I will tell you again is that what the president shared was wholly appropriate.
ma sheegno waxa sirta iyo waxa aan sirta ahayn. waxaanse idiin sheegi karaa waa in waxa madaxweynuhu la wadaagay ruushka aysan qalad ahayn. donald trump wuxuu sheegay in kulankii ruushku uu si fiican u dhacay.
we had actually a great meeting with the foreign minister, so we're going to have a lot of great success over the next coming years.
runtii kulan wanaagsan ayaan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda, marka guulo badan ayaanu wada gaari doonaa sannadaha soo socda. waxaan rabnaa inaan saaxiibo badan u helno si aanu ula dagaalanno argagixisada. jack schumer oo ah hogaamiyaha senatka ee xisbiga dimuqraatiga ayaa sheegay in dhammaan hadalladii laga sheegay kulankaas oo qoraal ah in loo soo gudbiyo aqalka kongareeska.
we are only one day removed from stunning allegations that the president may have divulged classified information to an adversary. concerns about national
hal maalin oo keliya ayaa ka soo wareegtay markii la soo jeediyay eedihii lala yaabay ee ahaa in madaxweynuhu bixiyay macluumaad sir ahaa oo uu siiyey dal cadow ah. marka walaaca ku aadan ammaanka qaran, xukunka sharciga, iyo madax bannaanida hay-adaheenna ugu sarreeya sharci fulinta waa kuwo isa soo tartaraya.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au/xariijin soomaali.